mas-uuliyiinta dalka Mali waxa ay isniintii sheegeen in ciidamadooda ay Xuseyfa ku dileen howlgal milatari oo ay ka fuliyeen gobolka waqooyiga ku yaala Minaka. Xuseyfa oo u dhashay dalka Morocco ayaa loo raadinayay sababo la xiriira ficilo argagixisnimo iyo weliba dhimashada dad rayid iyo ciidamada ammaanka. Waa ay ka mid ahaayeen ciidamo Maraykan ah oo dalka Niger lagu dilay sannadkii 2017. Walwoole Ujawale waa sidoo goboleedka maxadka daraasaadka ammaanka ee fadhigiisu yahay dalka Senegal, waxaana uu sheegayaa in dilka taliya argagixisada ka tirsan aanay ku ahayn mid ku filan soo afjarida argagixisanimada.
It is always celebrated within the security community and the communities that they have also terrorized.
Inta badan waxaa looga dabaaldegaa qolyaha ammaanka gudahooda iyo weliba bulshada ay sidoo oo kale argagixa geliyeen, balse ma jirto caddayn ku filan oo lagu muujinayo suurtagalnimada in kooxahaas ay hoos u dhaceen kadib marka la dilo hogaamiyaashooda muhiimka ah, balse waxaan filayaa inay tahay guulo magacu yaala, gaar ahaan xukuumadda militariga ah ee Mali. Marka la eego dib u abaabulka ammaanka oo ka socday gobolka in muddo ah, hadda ayay talada yimaadeen qabsashada Kidal iyo weliba gaar ahaan tan. Dilkan ayaa imanaya dhowr toddobaad kadib markii dalalka Mali, Burkina Faso iyo weliba Niger ay sameeyeen ciidamo isku dhafa oo la dagaalama kooxahan. Saddexdan dal ee ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ayaa la tacaalaya halista argagixisada iyo weliba weerarada kooxaha xiriirka la leh kooxda dowladda Islaamka iyo weliba Al-Qaacida. Khubarada ayaa sheegay in dilka hogaamiye argagixisada ka tirsan ay kooban tahay inay wax ka beddesho weerarada ka dhanka dadka rayidka ah iyo weliba xoogaga ammaanka. David Otto waa madaxa falanqaynta ammaanka iyo weliba difaaca ee xarunta daraasaadka ammaanka iyo istaraatiijiyadda Afrika ee ku taalla magaalada Geneva, waxaana uu sheegayaa in awoodda kooxda dowladda Islaamku ay ku samaynayso weeraro badan, islamarkaana ay ku sii tahay halis ay ku xidhan tahay sida Abu Xuseyfa uu u waday arrimaha kooxdan.
It depends on the structural or how centralized the leadership was of the Sahel province. So if he had all the power, then of course it would disrupt at the strategic level and make.
Waxa ay ku xiran tahay qaab dhismeedka iyo sida ay u urursanayd hogaaminta gobolka Saaxil. Marka haddii uu haystay dhammaanba awoodda, marka dabcan waxay carqaladaynaysaa heerkiisa istaraatiijiyadeed, isla markaana waxaa laga yaabaa inay saameyno istaraatiijiyadeed oo toban ku yeelato waxa ay kooxdu rabtay inay gaadho. Balse haddii uu lahaa taliyayaal haatanba ku sii jiray nidaamka oo kala wareegaya, marka dabcan waxaa jiraya qof cusub oo beddela. Hadda mushkiladda ninka cusub waxay noqon doontaa mid isaga ka sii halis badan, balse sidoo kale waxa uu noqon karaa hogaamiye aad uga dabacsan. Weerarada kooxahan argagixisada ayay ku dhinteen kumanaan qof, isla markaana in ka badan 500,000 qof ay kaga barakaceen guryahoodii ku yaalla aagga Saaxilka sannadihii lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inay geysteen tacadiyo xuquuqda aadamaha oo ka dhana bulshada ku nool aagga ay gacanta ku hayaan. Si lamid ah, Burkina Faso iyo weliba Niger ayaa militariga dalka Mali uu xukunka ka tuuray xukuumaddii rayidka ahayd, isagoo ku eedeeyay inay ku guuldaraysteen in ay si wax ku ool ula dagaalamaan jihaadiyiinta. Xorriyadaha siyaasadda iyo saxaafadda ayaa hoos u dhacay Mali muddo sannado ah, balse walwaaje ayaa cabsi ka qaba in militarigu ay u adeegsadaan dilka taliyahan inay ku sii kordhiyaan cadaadiska dadka ka soo horjeeda.
It is a symbolic victory for them and they can use that to justify their stay in power. There is a constant erosion of civil liberty.
Waxay u adeegsan karaan taasi in ay ugu cudur daaraan inay awoodda ku sii joogaan. Sidoo kale waxaa jiray burbur joogto ah oo ku imanaya xorriyadda rayidka. Keliya dhowr maalmood ka hor waxay xidhayeen warbaahinta, taasi waxay keentay inay gebi ahaanba dhammaan. Taasi waxa ay ka dhacday Mali, taasi waxa ay ka dhacday Burkina Faso, taasi waxa ay sidoo kale ka dhacaysaa Niger. Mucaaridku codkooga ayay hoos u dhigayaan, waxa ay qabaan ma cabiri karaan ilaa iyo heerkee ayay taasi dhacaysaa. Marka uma bogi karno wax kastoo ay samaynayaan. Xukuumadda Mali ayaa ku amartay ciidamada Faransiisku inay dalkaasi ka baxaan sannadkii 2022, iyo weliba in howlgalkii qaramada midoobe ay xidhaan xafiiskoodii dalkaasi ay ku lahaayeen sannadkii hore. Muddadaasi ayaa waxay xidhiidh la sameeyeen xukuumadda Ruushka iyo weliba kooxda calooshada u shaqaystayaasha ee Wagner. Hadda dilka taliyahaana ka tirsan kooxda IS, khubarada gobolku waxa ay leeyihiin dhinaca ku soo noqoshada militariga ee awoodda ee xukuumadda rayidka ahi waxay u muuqataa mid hoosaysa.